Here's another one. Here's another one.
Maneno ya uvumi Eti nani nenando medu na mi Tokia sanane matusi na ngumi Minaona unanonea yeah. Kwanini una imani Kusha apa simbele ya dini Milele pamoja wewe na mimi Mungu na mkosea yeah. Uzuri wako mami Mungine mfate nini Uzuri wako mami I love you baby yeah.
Yule ex bado niko nae Rafiki zako wana niko na Wanafanya usifurahi Mbona bado mapema Maneno mengi washatunga Ili mladi kuvuruga Mapenzi yetu eshenjia Maneno ya wapashuku nae Niki kuongelesha umenu nae Amani nani yetu hakunae Umevimae, umetunae Achana nao Chunga midomo yao Wanafuatia yao wenzao Yamewashinda yao Nijipata unautuna Baby, nini kila fanya unanuna Baby, nijipata unautuna Baby, nini kila fanya unanuna Achana nao Uso chunga midomo Fatia ya wenzao Jami wa shinda yao
Back to the main point Alright, alright, alright